studio kalangu yande joyno wittodi emin tagi sappo joynani habaruji dinni e fulfulde di min Oumaru Dianganta on ndere ko e kibaruji men ni hara ko ciewatani bi en ni hana hokkobe habaruji noni ciewtinol do halaka hano be desi noni garre sugo talki hokkobe habaruji nyanyube noni heba lawol ko yata eida andal ma e do ko ciewata ballaka kokkobe habaruji wallete cuudi mu en noni non ko waddata ni hano potal caka durobe heremobe noni der commune mo tanda departement mo gaya wadini batu joda kalen wada noni ko waddata pomal dun do ardangal horejo kawji do filla hano joddingo noni hano jonde jam noni sayni tok commune on nam pitol halaki der kibaruji men batu joda kalen nimni batu ko studio kalangu watta kandoni bi en ni yewtere pindinol hande ni yeccata konani har ko ciewata ni bi en ni nyande altine fu mi yeccata konando suudu kite nonni madame maymuna goje nonni o waddi filla hanode jomu yari nodde mu wuro ciite noy hani wada non ummi titto do hala kanna ummi titta ko tokko mi onna pittol hala gidir kibaruji men non ni ciotinol do hala ka desi non ni garre sugo talki kokkobe habaruji nyanyube do fi kokkol habaru non ni gam barke ciede balla ko hokkobe cuudi habaruji wallititte non ni ko watta do fondittol hano cuudi habaruji non ni dum do ko watta hano kokkobe ni hano horebe kawji be filla fondittol cuudi habaruji conseil be gada kambe sappo e jow hano ibe tawa to portal mangal be gon ibe ciotino laabi di hani hano tokke non ni do hala ka ko resa portal gal fuddama do der gallunyeme nani ko bi andi horejo on sani kabir o fantini
je voudrais particulièrement insister
miro hidi darade sedda gan halude do labi kawjotodi filla joddino lawol kawjotodo filla mojina fondita talki ekintinol kokkobe habaru der lewru novembre hitani dubi ujuna didi sappo e jenay der hawrina amin min jewtinake min joddini labi kawjotodi filla ballaka gomnati waddanta cuude e rewji kokkoji habaru ko hitani dubi ujuna didi sappo e jetati arana majjunduni ko cede galano itte cuudi di kokki are ciodete cuudi din jarani der hawrina dedu dum wi himbe tugo do lawol laamu leydi cingangul woronje e go lewru me hitane duubi ujunaji e sappo e jeenay dum wi'i CSC kan hawjoto filla cendol ballaka ballakaadu wadama ko watta golloobe der cuudi e dereji kokkoji habaru kebi ekkintinoje lobbe cuudi dindu jarane are gollirteedi dum wi'i du fa handen CSC kan sigilitto ekkintinoje fu gadoteede der hawti didde jom en cuudi e dereji kokkoji habaru
professionnel en rapport avec les responsables des entreprises de presse
nani halaka fanta shamsu maygari waddi batu mawdo ni ko joda kalen wadama non yu ko waddata narral kenga kengande wada der commune mo tanda departement mo gaya jangore rafi narral natungal chakka durobe remobe nonni kebaado der chakkan tarade den nonni to wakkati on doni batugu der batu joda kalen ko wada be kali ko neddo fu gacce de wadi nonni fiire e sawru gacce mun handa wi e memi jamaare no horejo kawji do filla ado joddingo jonde jam gardo to batugu nonni o fantini nonni nani halaka general abu tarka hali dun doni wakkati on doni ko o halani jadi min Faden Alu.
Je suis venu transmettre
warana yottinde yettore horejo leydi kanju e horejo gomnanti on yaade to bibbe wuro tanda egga hodambe durobe e remobe mi wadi du yottinde hinnore an yaade to be nimbe mum barabe mido ela du alla waddan njamu nawnibe der walde wandene edu faande nimbe be gineji mum bonnaabe gomnanti hoji adi wallirdebe cagal andi norne min gadi batu joda kalen o moy no fu hali no yidiri tawi du nimbe fu nim siti e ko wadi dum e der majjuni min tawi halaji di kana halede hakkunde lenyi wadi du on ji ko lami be wuro dido be ngari kokkondiri juude mbakkondiri pamral e potal nata chaka mu'en mido welti e batu joda kalen o sanne mido wawi wiide du ko yaadu yeso heba ma der
non ni har ko ciwata habaruji dinni ano nokku ko himbe ano bifata hendu nonni to hotel de poste nonni gallunyemay waylanama hano inde to de watta nonni inde ano lieutenant colonel anu tab nonni hassan horejo compagnie mo inates nonni barado der hippitere wadane sappo e lewru decembre bitti do nonni to tokki gada hano kerol leydi takkude e kerol leydi Mali nonni hande battugu wada natude yeso battugu kan woni horejo leydi Issifou Mohamadou nonni non do wakkati on do ni koreji hano keppudo yonki makko inde makko watta nonni to nokkudin hano ibe tawa to portal mangal gadangal gal nonni der micintinol li hippitere deni wada kanani ko watta kiloji kemedidi e chapande joyi yan nange gallu nyemay nonni ko waddi mayde so geji leydi men Niger kambe chapande jeddi e go'o e wobbe do hano kalki General BNI Ahmed Ngaide noni Sala horejo mawdo mo état major mo sojeji leydi Algérie noni mo tawa der dangare noni illa dangare leddin illa wakati ni maragal hitane ujinar e kemi jena e chapande jeego e didi noni o heddaki hande illa subana keccho noni don do wakati won do ni har ko ewata BNI na walla hano berne makko dari delle har ko ewata BNI kan yottini BNI henyere yotti e makko noni ko hande illa fajiri o heppi yonki makko noni habaru ko min kebi yito hano suudu habaru gonko leydi Alger noni don do BNI o lontama noni lontudo kan woni general major noni Chengri hano Chengri ha horejo sogeji gondo wakati o mo gonden der mun der habaru mo jaadi min hano hokki noni non noni gada balde jeetati ko himbe perobe be gombe der nokku ittanaane himbe perobe noni fawaranden joni ibe jodi dambugal biro mawdo hawjine e filla himbe perobe noni ibe kolla mette berde mabbe har ko je wata bi en fi o noni dun do be kolli wiide har ko je wata hano ko sakiti dun hano mette berde won he mabbe har ko kon be woytoro kan woni pewol rafi nema e rafi diam noni be giido hano ko handi fu no handi e nibbe nafo ko handi be naforo emun der bi en no kure ko ittanaade fu be gala be keba barke mun dun wadi be kolli mette berde mabbe noni wakati on do ni hano kalowo do inde mabbe noni Khalid Salek noni kay yewtidi e jaadi min Anice Karim.
The situation here is too hard.
Fil amin o ni hoya o wala du o mo sojjoro gada gan hadne wadam balde jeetati ko miden tawa der fi'o diyan wala ko nyame kandu wala sukabe tawdabe he amin beedu cellal mu en hejoray sawbe no tawda he amin beewol du ni nati himbe cellade gonga fed HCR fed hawjino filla tefambe to duu fed de du wala no hettinanu ko min gonmiden jama de andana fuu der jonde amin do gan himbe mayre natata kogol amin gol sako andinade wala du to min jaha do ni min jodo min cioccata ko werirde amin den gan duubi amin tati ton wala bayla fu ko hebi kaden du hana ko nyame tam min kaja miden gidi min keba to min jodo min golla min nafa ko e amin gan illa min gari do wala gal min gada
we just eating and sleeping
ko burtani taba bonka hano kiloji kemenai e kiniji hano ujinaji herme noni e ko deki e mun taramol noni e dia zepan noni kan suudu kite modoso mbuli noni nyande mawnim procureur modoso noni Haruna Hassan noni Sidibe o fantini jadimin o fantini wide ni chaka hitane do edi e sappo e jetati yade hitane do e sappo e jenai noni nani ko jadimin awsuko Abdraman waddani min
nous avons 400
taba bonka kiloji mu hemre e sappo e ko deki nanga dun nangi du fa handen tagge makka kiloji tati dun nangi fa handen kudi makka keme didi e laso tati e sappo e jeego kiniji tramadol kandu ujunaji sappo e go'o e hemre e lasoji na e sappo e tati kiniji jazepan ujunaji keme didi e lasoji na e jeego kulle bonde de fuudu nangama chaka hitane duubi ujunaji didi e sappo e jeetati warde duubi ujunaji didi e sappo e jeenay denne dun fugan hollude no wujja nanna kulle bonde de der leydi meden odir sembe der chakan rare aminde handen du no lawol non ko sembindina doñobe e tawabe der durwo hadude nannul majji ko watta be tittinkinu gam wala handen mo anda sador maji ko ir kulle de waddata der leydi kan fu e himbe
santé de nos populations
der jamani sappo e jeenay lewru desembre bibbe bombe noni hano nangi bibbe bombe boko haram noni nangama kamben joyo noni dun doni har ko ciewata der departement mo jinjimi kan dun wadi fara blablin noni dun do no gayi e lewru desembre kambe sappo e joy gon nangama der wuro boso dun do wakati on don ni so geji kambe jeede koy juude dow mabbe noni be gaddama wuro di fa noni har ko ciewata suudu habaru go mo wuro gon kan andini mi an jaadirabe mi be studio kalangu gombe e ton en non noni har ko ciewata nyande alal noni hippitere go wadama der wuro ga sarwanoni kiloji herme e Maiduguri leddi Nigeria to bibbe bombe gombe dari be bari hano himbe jeegu ononni be dewti himbe joy no debbo gon ano fantini ano fedde gon nonni ko AFP nonni Haruna Ashirum hano tufo lore gonnon ko karnon ni o fantini wiide der goto tawabe der lore makko kanon ni hano mursere de hewti keddun der duubi sappo ni deni ci wama ni ko watta himbe ujinaji chapande tati e jo kam bara nonnon do himbe milliongiji didi kan acci nokkuje mu en nonni dawi jehi do tefi nokkure gon ko yata ferowo nonni nonna ni har ko ciwata habaruji min ni der andinore de suudu hano hawjinu e filla hano golleji posit nonni e internet be ni be burtini hala mabbe yasi nonni nyande mawne den yeso kokko be habaruji to wakati on doni be jeybe jukko ciudi habaruji gon nonni gondo jonde ko e mu en nonni no dum hano jukira kan woni har ko ciwata RTL Niger nonni jukkama ciede gadoje milliard go o ciede sefa nonni ko watta hano millionji keme nay kan move Niger jukira nonnon do bangere Orange Niger kando ko watta millionji keme joy nonnon di far bangere Niger Telecom kando ko watta millionji keme jeego kambe jukira nonni e gacci ko gadi dum do har ko ciwata rafi yobugo itte gon nonni studio
kalangu difa do radio alternative
Lamba chapan ejena ijena topere inai FM Zender
do radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM
Mara ido radio Sarawnia
Lamba hemre edidi topere ego o FM Kyota
do bonfere fuma Lamba chapan ejena ijena FM Studio
Kalangu nononi min garta der suudu hala der labi seri a baka ano jenol der dogal itte nonni deni a noddi joomu nonni to suudu kite fa hala kan naati der juude hana kito tobe nonni fu neddo wawta wi ani ummeka de hala an nonni no nandino ko handi kan woni joomu yottina seri of on fa to seri on tadja delle neddo no haani daro lasibo fa woda fadde jaata nodda joomu to suudu kite no chardowo ano goje maymuna gajibo nonni fantini jaadimi Balkisa Hamidu
neddo fu wadana gacce daro lasibo fadde yaro weetanum gande dun tabbitini hunne ko sadi non dun acce no chardo maymuna gazube fantinirdo maj
bada nati wuroma wujji kanye na lorema erne ma boni a noddo yidun to suudu kite wakati jugon sulare himbe noddado suudu kite sai jomun wara to juju on na police on wi'a mi ummike do hala an mi acci der labi seria deni hala kan nati der jungo suudu kite lawol foni wala bi'a mi ummake do hala an hala kan wauta accede
l'affaire ne peut plus arreter
gandume wati ko jomu accintinta waytangumu
la plainte lorsqu'elle est formulée
deni hala kan waddama fa joddinama ikadere golle procureur wauta darni fi gadol hirnyere na guyka gan annoddu do wuro juju a ummake do hala makan deni anoddi jomu to sudu kite fa police be na juju be windi no handi mo hala makan woni der jungomu yara kite den yeso fa yotto to taata kite den no tilsido jomu nyama kasu de taena den kile kewde wobbe deni erde mabbe boni sai tawa be nodda jomun to kite dai deni jomun taenama kasu sai koreji din kaura ela juju on gada nado gacce on wi'a juju on kankai acci denne neddo no handi fadde noddoita jomun to suudu kite daro lasibo fawoda wakati jugon ada tawa lady america lilda lenyol magon cede bi a nyibane nyama cede den illa hala kan ayari ka suudu kite hala kan soddorta ko gada
de l'action publique.
Hadda hunne o yarna to dun yarte to kito tobe
meme au stade de
bani o tajanama nangol kasu o nyaman kasu o kai gan sudu kite police be gendarme be hana hunno ko figirti watta ko nodda jomun sudu kite gan tan hultine yobe cedema
e quel vous rembourse
koda gollano gonnatino mo nyami hakkeji talkalid
le fait de rembourser
hana gan a yobi cede gomnati ko nyamda na neddo gon watta kite darnataake no kuorren don to labi kite hokki lawol deni jomun wi yol binane to fu procureur on no wawi wattango jomun hoyirna sedda
to arrêter c'est l'adultère
do min darnato habaruji men e fulfulde seyde lamdo holli min talata jango min gadda habaruji gom min jottoto mo seni bi enni kirtento jam hirti.